agencies on the beats.
Omutima gw'obulamu bwange, akaseko kolye subi jange, akamwenyo kokemanyi gange, nze wotali siba muntu ye. Bampita King Shinda quality boy, ai ngandi no mwana gwe manyi, nga tuli mulavu bwe tukole byekito, tunyumirwa era nga fe tuliko, nga bwe nkukwatako mulingo kifiringa, manya nze wotali baby mba nkumisinga, n'ebigambo by'omulinga mbimakingako, obulungi bw'oba buwana baby. Tunga tungamu, njagala manye kitufu kyolimu. Njagala manye kitufu kyojamu baby. Tunga tungamu, njagala manye kitufu kyolimu. Njagala manye kitufu kyojamu baby. Oba kirawo kya mukwano, oba tokiraba nga nze ntuusa walumwa. Oba kirawo kya mukwano, oba tokiraba nga nze ntuusa walumwa. Kati manya mukwano byonkola, ndeta buswa nti mbanjo yakulya. Kati manya mukwano byonkola, ndeta buswa nti mbanjo yakunywa. Manya nti kwagala kufa ku mutima, nsonga za bya mutima baby tomenya mutima. Ebyo byonfumita wabirabawa, olikanywa musayi bulumi ate mbinyumirwa. Onkonako katono ne nkyakyalika, buwomi bwa ndongo nkuwa masada. Kati tunga baby nze binyumira. Tunga tungamu, njagala manye kitufu kyolimu. Njagala manye kitufu kyojamu baby. Tunga tungamu, njagala manye kitufu kyolimu. Njagala manye kitufu kyojamu baby. Omutima gw'obulamu bwange, akaseko kolye subi jange, akamwenyo kokemanyi gange, nze wotali siba muntu ye. Manya nti kwagala kufa ku mutima, nsonga za bya mutima baby tomenya mutima. Ebyo byonfumita wabirabawa, olikanywa musayi bulumi ate mbinyumirwa. Onkonako katono ne nkyakyalika, buwomi bwa ndongo nkuwa masada. Kati tunga baby nze binyumira. Tunga tungamu, njagala manye kitufu kyolimu. Njagala manye kitufu kyojamu baby. Tunga tungamu, njagala manye kitufu kyolimu. Njagala manye kitufu kyojamu baby.